Oh, oh, oh.
Adam Penjo.
Oh, oh.
Carlo Bruno.
Oh, Dre on the beat.
Hali yangu ngumu, naishi kwa majukumu na huku na mwomba Mungu kahela nifuate. Naishi kudamka, kurauka mambo kadarika. Napenda tuhulika, nzuri sifo nifuate. Sijazoe ajela, wanani kwa machela. Huku naishi mbwela, sina wakunipa hela. Hey, wenye madinga umewapita na wenye pesa umewawacha na na misi na kitu msela ni ache. Hey, habari zako nimezipata we, heti ya wezi niacha we. Adili wangu wendo kikomo. Asande kunipenda na siwezi kukutenda na wapele hawataki sando waitakuwaje. Asande kunipenda na siwezi kukutenda na wazazi hawataki sando waitakuwaje.
Ya sabiri bipompere Carlo Bruno, ladies and gentlemen. Meni nesta mapens, moyoni ni mwepesi. Siwezi pretend, moyoni umetrendi. Tuliza baby, take it kiti, get it kiti. Listen baby, you seem so tighty, tidy, timely. So ticklish, where you blizz, your eyes bleep. How amazing with Paisley. You never lie, like women lie. Your beauty no, like Dubai. Shupa kiungo, vunja kiuno, si chochote, si lolote. Belekeza, bembeleza, cheza kwa pusha uche mkaro, chembecha moyo. Nipe more than before, times four, furthermore. Be my own, we make a home. Mavoseka ni wabo, we were show like what they've never seen before. Oh my god, oh my god, she's a blessing to my hood. I feel so good. Though your mama hate my dreadlocks, your papa hate my dressing mode. We are conjugal, true love is so logical. For me to have your best, I need to leave the rest. This is killing me psychological.
Asande kunipenda na
yeah.
Siwezi kukutenda na wapele hawataki sando waitakuwaje. Asande kunipenda na siwezi kukutenda na wazazi hawataki sando waitakuwaje.
Kweli mama napenda unavonihisi, yakini tunapendana, yakini tunezo wana. Masikini sina kinyongo, zazio kaleta zogo. Bila mali, bila pesa, nikogope kama jela. Asha kumsi matusi, wana mali na una pesa. Though money can buy love and beauty doesn't mean happiness. In this loneliness, I'm still in sadness. Cause what hurts one man benefits another.
Sunday yeah. Baby, now see me baby. Dagana ninavo, hao wabaya kabisa. Maisha que fue, maisha que fue. Oh no baby, Cuba ni nave. Sande kunipenda, siwezi kukutenda. Baby, I'll be in my head.